Tunakupenda uishi maisha mema yenye furaha.
Vigelegele na shangwe leo vimetanda kote Kiembeni. Harusi ya kwanza yalikuzaliwa baby CD, tumuimbieni happy birthday. Happy birthday to you, baby CD. Oh, unakuvoyera mato, maiga shuke kanda. Kakapita na hari, manakuvoyera mato. Nadale anakato, manakuimbira, mira muzo.
Tunakuombea mema,
na
baraka tele tele.
Tunakupenda uishi maisha mema yenye furaha na amani.
Vigelegele na shangwe leo vimetanda kote Kiembeni. Harusi ya kwanza yalikuzaliwa baby CD, tumuimbieni happy birthday.
Happy birthday to you, baby CD. Oh, unakuvoyera mato, maiga shuke kanda. Kakapita na hari, manakuvoyera mato. Nadale anakato, manakuimbira, mira muzo.
Tunakuombea mema,
na
baraka tele tele.
Tunakutakia maisha mema, hata marafiki wote, Vera, Becky na Almasi. Sote tunakuimbia kwa furaha na upendo tele tele. Kata keki sasa. Aba, 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 aba.
Tunakuombea mema,
na
baraka tele tele.
Happy birthday to you,
Mulungu akurinde.
dede
aya sasa.